Tusherekee ni sote, Maya, Melissa na Manuela. Waikumbuka siku ya kuzaliwa, Mola ujalie maisha marefu. Oh oh, nami natoa shukrani, nitawalea vizuri. Mola amenipa zawadi shani wangu, nao ndugu zake wote pia wamafurani, wamepata dada zao, Mola awalinde.
Hey, happy birthday Maya, Melissa, Manuela, maisha marefu, tunatakia kila la heri hapo sasa.
Babu Mzengala yuaomba mema, na nyanya Hopu kila laheri. Wanatakia maisha mema, muishi vyema maishani mwenu. Ndugu wote na mamdogo, wajomba na mashangazi, hata nao marafiki wamejumuika. Jamani, tutakieni Mungu nayo afya bora, leo tuimbeni sote kwa furaha tele. Bade Maya, Melissa na Manuela, maisha marefu, Mola na awalinde vyema. Ria kote na kwa Malindi, leo Bwana washangilia, kate keki leo tuile. Happy birthday Maya, Melissa na Manuela, maisha marefu, Mola na awalinde vyema. Ria kote na kwa Malindi, leo Bwana washangilia, kate keki leo tuile.
Happy birthday Safi, safi sana. Sikia utamu, chisa, 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 chisa. Apu, 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 Chimengala. Naona pale hapo hapo
cheza 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 cheza. Maisha marefu, Mola na awalinde vyema. Ria kote na kwa Malindi, leo Bwana washangilia, kate keki leo tuile. Happy birthday Maya, Melissa na Manuela, maisha marefu, Mola na awalinde vyema. Kote na kwa Malindi, leo Bwana washangilia, kate keki leo tuile.
Happy birthday.